studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
talatare sappo ene lewru juillet jena yamde yabirima silimaji jetti maison de la presse pamoko jetti nono do kabaruji do morwe galu kanko noddirte do mamadou watara wonto buggi jambe to ba handen mangal patem be kanyi maji to be an gondi e memindirde be do maji to bibe Ibrahim Boubacar Keita yoppo salli nguro micciti den wiide fedde M5 de kayi fandi fu yimbe le noga e tato keddi ke hanna ba iblisaji din de go nelomo hando andam e kabarno leedi malindi ngordi kolliti wiide wajib tansina jamar de fu joddo haldo won ko sakitito wato jeno de gubi jaddi ko mo noddirta El Hassan Ahmed kanko hollita wiyede sadiya makko fu italata ne le nokku noddirta ala hey dum wonde leedi peyi bandi o mo hayfa wiyede bonandaji ganno nokku noddirta tumbuti tane 2012 ko e makko an gondo hen sikirabe on sembe kabaruji dum jogino do betande di bismillah mo do e hadade politinde wiide dum woni tiagal ko mangal patembe kanyo yimbele majotobe memdiri lingal lure bamako de be do yimbele bibe Ibrahim Boubacar Keita tinno yoppo nokko o ko yaawi be bi fandi fu yimbele noga e taton keddikili hen no fedde M5 de holitiri wiide nokkule de kay fu altinere kenye be gonde falde kaade ni kanye pine ngaji chumetede e ko nande mudum fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Bouli
himbe M5 RFP nanganobe le imadaraji be fu njopita makiki altinere kenyen himbe fedde den dokki o kabaru farde mabbe yoppitede nyalom altinere kenyen machi baji kewdi ngadi le capital gal leydande dawda bugu lawol njawol aeroport pinengaji ndupama do mudum bangi rond point hedde hotel wasulu kamiyoji kewdi jarendiji kanye korkaje kibina pala do lawol pom fadde kanye lay mawdi goddi leydande badla bugu majjobe hobbe balminama altinere kenyen limmi mundirgula konde police e himbe mouvement M5 RFP e wi horaji goto gubangal himbe noga e taton kedde ken ko yata teme dorom barmi hewbe du nangama kabareji kebad nana de doctor en kolliti wiide himbe sappo e go wonna maybe yottibe juude mabbe barmube temedere e nogay imadara di ngadi le dandeji kewdi le capital gal fay etawede alma mamoud diko ndarti alan jabbido himbe baltina hakkilaji muben tagal sutro heddinobe aswerende horabe wobbe gubangal kolliti wiide imadara di jokkina faado horaju leydi medende Ibrahim Boubacar Keita yoppi golle be wi mabbe be jokkina rafita bade sariyaji leydi ndi fayse assemblée nationale et cour constitutionnelle pour ça
holitinde wi le on do wattu fu andam e kabaru himbe le bi hi wajibi tan sina nangabe njoppite tiagal mududu jewta yalla honobe kani haldude e gede de fudo e alkamisare o waronde non ta watta so jamaade iblisaji mudun rego san halde du tinno tawe yimbele wombe le fedde sedi awonde ciado hono ko haltida le ngal do kawrital fa kebe famdar kebe mo kanko noddete Ibrahim Eli Diko jangino jande do dowre ko sifirdo hen do faccitango mumin sendebu
ana hani ko yimbele sidi o dewrido mun tabbe yimbele nangabe anan kani be joppite dun be cella dun nawturade kaborde wonde basiji fewtude e civil en kaldalla an hani fuddude hakkune bibe leedi ndi cdeo an hani halfinede kabaru mun dum latoto sababu o hayba no yiri wore mun wurri so wana dun kabaru mun yarata yeso an hani kaldal di fudda fadde do e alkamsare garro sabe de wottu an billi kaldal hakkune bibe leedi ndi nafamun an mauni ka so dum hayba ka wala ko dum nafata hono no dum worri joni so wana dum wala fu do kabaru mun yarata
sekrab yido kabaruji fodo mba hebdu dum do statia men whatsapp numero anni chapande jide jagom chapande jagom edidi chapande jette jette chapande jogo non noddi odo numero via mo mere mere 37321 kanko noddirte da Karim Keita o wihi hono ko lamino le soud assemblée nationale soldat sibe kany en denago yoppiti le ndedo fedde wattu jono wihi o wadi demissioner iwde le hen mettete den video député ngotnodo commune dido wado bomako do o wifa leedi malindi yara yeso wala fu ko hana wadede halaji makko di kay o yuno o watta kanko do wadano watta fu yalla jam e dejeram hewte le nokko kanko do wonno dirte Al Hassan ak Mohamed holita wer serie makko no wonde wadle nokko no dirte ala hedum won leede peyi bandi o do neddo wottu jonom sikita wede bonandaji ganno nokko no dirte tumbuti le hitare 2012 le sa halidi meden di koyde makko anan gonno le no sikita do wottu joni o kanko di jaddinki dido bo charade le o do nokko tiagal ko no dirte Ahmed El Fakki wonde sarono ton so jukka ko fa kebe famtar ke en Mamadou Samaseku
sargol fuddugol lo beten tratarende jogitoto fa ñande aljumaare yo fuddode kiti do cikita do neddo kiddo gube ansardin e akmi cilol didabol gol lo sartama ñande noga e joy leru out warurdu e leedi do golleji di hayfu be dum ni kanko bureau procureur o martina kumpa kabaruji yoga bangal kiti o so avoka en torrabe be kanye kanko hayfado o e collectivité hinade martin kumpa di do kabaruji di e leko warata fadde dallaji yimbe be fuf humpite yo humpitingol sartangol e le cilol didabol sargol gol al asan ak mohammed hayfama wadde bonandaji chatudi yanugol e halkugol ciudi tawangal lengal durre tumbutu hakunde hitande 2012 e hitande 2013 dido bonandaji holitaadi yo wara horoji gondudama non fewde e makko e wattu lewru juillet hitande 2019 wattu kiti to cpitum anhani ande wide golirde hayfabe lewrunde chambre premier instance x woni sarawo odo kabaru hakunde jadinke leydi mali e procureur cpi gonbe suudu sariandu woni zouzou antoine kessia mbé mindua horojo suudu sariandu e zouzou en tomoko akan e kimberli prost batte alhali nyaw covid-19 wakar jun o e kanye ko nukuji cpi uditinama tan gollobe cpi be wobbe kay gila do woddi kinnoto guldo sargul
wattu jono odo jiadinki wiyama o sarete ton kala sariyaji di furdu piete do hen yewtedu yalla hon hakkeji makko kan e rewre ton fati hakkeji makko jabbe leydi fa handen ka o hayfa ka tafen yo cikkita non ka ko noddirte da fadi el abdallah njottino kabaruji fedde cpi nde o hollitiri widle odo nokko wakande mo lanno tonde kedden ko mo sifi do hen
Monsieur Al-Hassan
Al-Hassan tajaral wala ko hayfa do mudun ko won hakke le ngol jojugol le CPI misalo mo way bamde avocat mo yeli kanke hor makko mo way holtindi wide dum o wadi o subo sedde tobe makko tengal bilgal mo subo to fo hala ko wadi fu o man hollitede fa laba wiye dun hayfa do mun tengal bilgal ma gal o famata fu gal o haldirte way hokkete du wattu mo lanindo o haldan e avocat e makko wattu fu de weledu fu se weli mo way nangol tengal makko tagal dum procureur o an way haldude e sagantobe makko ko ya wadi fu e baye haldude e darta surandemo ko yoga jati sikka wodi do mudum yalla kanko wadi
de preuve a charge
wattu jono moto taxi ngaji leedi mi dendi inon yahatan inon hebal sembe le gallure de ko heewi sukabe fuddan gondi e nawtiraadi do yimbe le hono dorbotobe dido moto ngaji taxi be bihi won ko hebete hen jatta wede wide tid alla jana le hen fu fa kebe famtaade fande kedden mumin sende bu
Bamako moto taxi ngaji kewi joni yimbe le nawtortobe dun koliti wide nafamun ana hewi sabe idun yawi cogumun tiida dun
bama dido motoji adoji yimbe wattu no lawi di billi yalla mi da heba yottaade law nokkutu gollam idin yawi gaso wonto jahammin to woddi nokku goddudo sanne jaati mi de andi bande taxi fa yottoto ana tiidi dun wawi itude do horan ujinere na ujinere teme didi mi de andi kasendu so mi fam yara mobil itta coggo essence edo yimbe ana jotti hakkila sanne le
Kabajop yo jon gollirde humani do kabaru moto taxi ngaji o holiti wide yo dabare wallobe sukabe hemde golle
sababuji nyopudimme mo inde odo entreprise woni fa hokka sukabe golle sabi le projet o sukabe fa hewi wonto kebe ko golla
ka gollende ti dalaji mun ana hewi dum sukabe golanobe ko e mun koliti wide
neddo fu ado neddo goddo yare nokku ana hani hinnaade dum sabi de na ko mako e juude joomu woni min kebi hen ti dalaji fa hewi bangal client en sabi ko hewi mabbe fu sawi no omno kaski sappo fu atama didon tan woni jaboobe bornade kaski o du ana hakkune kulleji tampinoji min sanne ngaso min kalde e mabbe be pama wiide sabi de nagu mabbe tan min joppata be wiide be bonno kaski ngayi mo fu ana hani hinnaade de nagu mabbe so tawi a donno taxi na so tawi sotra ma donnata
andon wiide ngodo dabare golle sukabe kewbe ana limajuna be golla nokko e mabbe
Nyaw coronavirus o leledi meden de hollitam wiet dum woni altinere Kenya sappo tete lewru juin du neddo goto o do nyaw yiya e mudun ana holliti wiide hebbe nyaw o leledi meden di dum yeefa yimbel ujunaji dido metem nayo sappo dido yimbel heddibe le hebe yo temdre e noge go santana bedo yimbel ujunere temed jaddom e chapantaton studio tamanana wonde wadde imadraji fode modo no nyaw coronavirus o wori
Sijota mani
le jonte chakti dede adadu yimbele jogibe coronavirus le lede mali boutike sanne don ko holliti professeur akuri ak iknan e wi kanko yubino golleji habbo fewde covid-19 ledindi odo jabu o yobati imadara kala ko mandibe kabar habbo nyaw o e kanye jamarande dum fuf e tawede mo darda yube ledindi yarde kabar o ccc keddana ko habni en aissata jara e acti covid handi
ko sabbe bini boutugo lanugol nyaw covid-19 yo sardeji di lamun ko be ledindi bame dum woni ko professeur akuri ak nan holiti wide leedin dabareje njubbino golleji habugol nyaw covid 19 le mali holiti imadarade sakari nyaw o hunjana hore law professeur akori ak iknan
ko hebete e majjun ko ka fuddi buytaade ka eden kani fa han wattande dum hakkille sabi dum timmaaji yimbe hewbe ewama to motito kanyun wonno ngendi dido berdi so bama ko jiwi hen to yimbe buri hewde dum gollal lobbanno en latiki leydi burndi jogade laawi lobbi kay boji nokkuje do nyaaw o woni fa yottaade aeroport ngaji di fu haybe gol mudum wadire no gasiri ko dum jokki hen eden jogi cuudi ewirdi ngeedu nyaaw o nay duya top ermonde sanen
laboratoire en capacité de faire le diagnostic
fa nyaw o wasa lañu defa handen njubbino golleji sakugol nyaw coronavirus le mali holiti wide imma daraji kewdi anan gondi e bamede professeur akori
ko kan en wadde jonin woni tene hakkille galle meden de njubbondiren golleji e nokkuje yogaje do nyaw o woni dum wawi sankitade wadude imma daraji mudu do bomako do kanyi e yimbe daribe koyde mudu jamma nyaloma yewobe yiyammeji de galle be ana kani bede mopti e de puddore yontere de tiagal mopti be jahan gaawu tinno den e laawi dentori dokkaade di
fu e tawede o mandarte jamaare de watta no hore mudum hakilla teddina dabere jim biade ana denta himbe nyaw o e wi makko sini dum wadaka nyaw o ana wayi lañu de kasen
bibele de mali njahobe to leedi burkina na jedda serialji uddugol keri to kuriton no hultama biide karuji iwan domako yaade bobo julaso daroto to kuriton denna dawobe nawtorto moto katakatani yarde bangi goddo kerol gol en jottima wattu landul meden gol jaboto professeur yakuba tuluba kanko woni horejo nokku dido bo dum cangulo hore nyaw covid 19 to l'hopital ponge
docteur allo docteur wiange union o boyta e nangi yalla wakati dugude kuteji makko na kewina
on n'a pas vu tout
soko gonga kay mi ngade luga gollo do majju ka comité kiti yuko sendi leede afrika e leede tubako be suka be buri hewde le leede afrika dum sabi himbe hewbe mayay kambar nyaw ko do dum bawmi halde do majju
do ene timata acti covid hande yo en ji jangu pati jegite fe hinade wajuji doctor en holiti on yala do hisa e nyaw coronavirus
studio tamani
studio tamani yo pabal lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sikrab ne gelo ne le reso ngaji meden diyam fuddiran le nokono docteur yoro so tagal ko nyaw coronavirus o mata ko mitite de wi keri le en be fu ko uta ka wattu jono wiama yimbe la wonbe hakkon leedi malikane leedi burkina faso e naraton e moto ngaji taxi di so bami fa yimbe be jottiki le keri leedi di tan don moto ngaji taxi gondi ton de kanni en jaata so nan may be do yimbe le kar ngaji di so bami fa jottiki nokono docteur do bo don nokono docteur kuri yakar ngaji njohoji bo jula so di ton di karata jamande rokata no natira wala jawol e garol mudum gardan do kutala do ko yar suka be chapan taton wattu jono kanyo gonde famminede hono nyaw coronavirus o wori wado do golle yo fedde humnin to kabar hakki roobe suka be kanyo e galleji fa beeno do kan hokke suka be hakkilaji do bino o do nyaw wori to arton do dire do soudou gendarmerie o wondo tondu yama asawer de non de yimbe le joyen kaborde kany en nanni ton wakkati ti yamde do ne tire e jere dulu kanare non do kolitire o wide wakkane non no tonde be jaddi e mobile gotil kanye ko wudum moto ngaji di defa yotto tele ngaji non holitira o wide fu be jaddi li hen wala fu kiddi li hen wala fu du barmo do wakkande be ngada no di do bona daji de fikra do katten beta hande do kabaruji me de dimi joti on sanne hedade heju jame ka fande famje e fe no ko na ndir onno do e ser yewtere merende ana wodi wassalam
sido tamani